Deuteronomy 18 verse 1. Abaphristi bamaLevi, yebo sonke isizwe sakaLevi, asikuba nasabelo nafa kanye noIsrayeli, siyakudla iminikelo yomlilo kaJehova nefa lakhe. Verse 2. Asikuba nafa phakathi kwabafowabo, uJehova uyifa laso njengalokho ekhulumile kuso. Verse 3. Lokhu kuyakuba imfanelo yabaphristi ephuma kubantu abanikela ngomhlatshelo, noma inkomo noma imvu kuba bamnike umpristi umkhono nemihlathi yombili nenanzi. Verse 4. Ulibo lwamabele akho nolewayini lakho nolwamafutha akho nezandulelo zoboya bezimvu zakho uyakumnika khona. Verse 5. Ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho umkhethile kuzo zonke izizwe zakho kuba eme akhonze egameni likaJehova, yena namadodana akhe kuze kube phakade. Verse 6. Uma umLevi evela noma kuliphi isango kwa-Israyeli wonke, lapho egogobele khona fike ngaso sonke isifiso somphefumulo wakhe endaweni uJehova ayakuyikhetha. Verse 7. Uyakukhonza egameni likaJehova uNkulunkulu wakhe njengokwenza kwabo bonke abafowabo amaLevi emiyo khona phambi kukaJehova. Verse 8. Ayakuphiwa izabelo ezilingeneyo ngaphandle kwalokho okuvela ngokuthengisa ngefa likayise. Verse 9. Nxa usufike ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, awuyukufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Verse 10. Makungafunyana kuwo umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni, noma umbhuli, noma ohlola imhlola, noma owenza imlingo, noma umlumbi. Verse 11. Noma owenza iziphonso, noma obhula emadlozini, noma umthakathi, noma umlozikazana. Verse 12. Ngokuba ilona lo zenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova, ngenxa yezinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabagxosha phambi kwakho. Verse 13. Ma uphelele kuJehova uNkulunkulu wakho. Verse 14. Ngoba lezi zizwe uyakuzidla, ziyabalalela abahlola imhlola nabanamadlozi, kepha wena uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukwenza kanjalo. Verse 15. UJehova uNkulunkulu wakho uyakuvusela umprofethi phakathi kwakho kubafowenu onjengami, nimlalele yena. Verse 16. Njengakho konke wakufisa kuJehova uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lomhlangano ngokuthi, mangingabe ngisalizwa izwi likaJehova uNkulunkulu wami, ngingabe ngisawubona lo mlilo omkhulu futhi funa ngife. Verse 17. Jehova wayesethi kimi, basho kahle lokho abakukhulumile. Verse 18. Ngiyakubavusela umprofethi onjengawe phakathi kwabafowabo, ngibeka amazwi ami emlonyeni wakhe akhulume kubo bonke engimyala ngakho. Verse 19. Kuyakuthi lona lowo ongayokulalela amazwi ami ayakuwakhuluma egameni lami, mina ngikufune kuye. Verse 20. Kepha umprofethi oyakukhuluma izwi ngokuziqhenya egameni lami engamyalanga ukulikhuluma, noma ekhuluma egameni labanye onkulunkulu, lo mprofethi uyakufa. Verse 21. Uma uthi enhlizweni yakho, singalazi kanjani izwi uJehova angalikhulumanga na? Verse 22. Yazike ukuthi lokhu umprofethi akukhuluma egameni likaJehova bese ingenzeki leyo nto, ingaveli yiyo leyo nto, akusiyo uJehova ikhulumile, umprofethi uyikhulumile ngokuziqhenya, ungamesabi.